SBS Radio.
Ua toa valu se fulu tangata ua wha amao nia le maa liliu mai le mūtele o loo a whia ele taulanga o Eleni Kulisi. Ile nu ua mati pe 50 kilomita le mamau ile tu isa sae o Athens. Na liipotia mai le laina o taa vale i tafatafa o le ala tele, ua mū toe o atingi taa vale ona o le maro si o le afi. O le toa tele na sa ili lafitanga ile sami e au whia ini tangata taa whao mai Finland o le ainga o le tama o Jakob Manikin, malona to olua malana whanau.
We ran through the streets, along the streets, and then we were caught by the fire, so kind of surrounded. We had to go to into the water and dive there so that we didn't burn our hair and heads there. And then we waited there several hours until we were rescued.
Ona ole malosi telo le afi. Ele i tatali ele matafanga le vevela ma onisi na maali liu ina ua maale le moi le sami. O se tasi o tangata matua na mu atoa lo na fale na fesilingia se tusitala. Po ole ale tūlanga ole ai ai nei o ia.
It's a huge disaster, huge. Look, even my dress has sparks from the fire in it, sparks that were falling and would have burned us. Luckily, we went down to the port in time and stayed there until dawn. And no one came to offer us anything.
O se tasi o tangata anu ua mati o le ali'i o Bana Giotis da Carlos, ma ele ngata ilana ta avale, ae ua na o le lefu lefu o loo totoe o le mea na ielo na fale. Na iata ua i le sola anga anga i le sami, na ese ese ai molona to olua, ma ua ia masanomia o lona to olua ua maliu.
I took my baby and ran towards the sea, while my wife, I didn't know what happened. I think he burned herself here.
Ua au mai e se faalinga mai le matanga luenga le vai fafoi au se talia nei, e le o iei se moli mau o se tangata anu au se talia, na afia ile nei mu tele i Kulisi. Na faalia le tautupe o le malo tele Scott Morrison, lo sauni le malo tele, e o foina so o se fsoswani e tāpā mai e le whainga malo i eleni.
As a country that is very familiar with the heartbreak and tragedy of fires, and as a country that also has one of the largest expatriate populations of Greek nationals of anywhere around the world, we, you know, deeply empathise with those who are caught up in these tragic fires in Greece.
Le tautupe o le malo tele, Scott Morrison, o le reporti le na, na tapenaina e Philippa Carisbrook, o le SBS Newsroom.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.